radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanamugezwaho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi gihuriranye n'imisi mikuru ya Noheli no kurangiza umwaka. Turishimira umubyeyi ugiye guhura n'umwana yabyaye dore hashize imyaka 27 ariko bakaba bari batarabonana. Turakira umubyeyi waburiye umwana we mu Rwanda muri 94 atwawe n'undi mubyeyi ngo wavugaga ko yiboneye umwana yaragiye kurera. Ndakira umwana uvuga ibigwi se wamubyaye agaterwa ishema no kubishami yashibutse. Iki kiganiro ngituye abana bose b'impfubyi, ngituye ababyeyi babareze, ngituye abagira neza babarimo imitima, mbatuye Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka 26 inkambi z'impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishenywe dushingiye ku bitabo n'inyandiko zitandukanye z'abariraye ndetse n'izakozwe n'imiryango mpuzamahanga zihuriza ku ngingo imwe. Mu isenya ry'izo nkambi abantu barishwe, abandi bakwiye imishwaro baratatana, ababyeyi baburana n'abana. Muri abo harimo Nyandwi Pierre Clave hatuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari Kataba, umudugudu wa Bukokora. Arashaka abavandimwe be babiri.
Mu kiganiro nzamimo no kurangisha abavandimwe banjye twaburanye mu gihe cyo muri Congo 1997.
Abo bavandimwe bawe ni bande?
Umwe yitwa Shimaka Andre, undi yitwa Shimaka Marco.
None mbwira byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ngo kiriya gihe mu Rwanda habaga Jenoside n'intambara, twarongeye muri Congo. Ariko tukaba twari dutuye i Kigali muri komine Rubungo, umurenge Gasogi, sekire ya Gasogi, serire yari Gashuri. Intambara na Jenoside bibaye duhungira muri Congo, twabaga i Bukavu tuba mu nkambi yitwa Kashusha, ariko abavandimwe banjye babaga i Bukavu mu mujyi. Intambara imaze kugera muri Congo, umuvandimwe wanjye umwe ariwe Shimaka Andre yarahunze asanga i Kashusha. Undi Shimaka Marco we ntabwo yigeze aza, ntabwo twamenye uko byagenze ku icyo gihe. Hanyuma Shimaka Andre turahungana kubera intambara yo muri Congo, tujya twira mu mashyamba ya Congo, dutandukanira aho bitaga Ishanzi. Mu kuhatandukanira yarakomeje aragenda, bakajya batubwira abantu ngo yagiye, ariko tukaba twagarukiye aho ngaho, famiye yindi yari isigaye, tugaruka mu Rwanda. Ubwo yari njyewe n'ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe banjye. Papa yitwa Shimaka Jean Damascene we aracyariho, mama yitwa Nyirabahinzi Agnesi we yapfuye muri 1999 yishwe n'urupfu rusanzwe. Abandi bavandimwe banjye bo bariho, hari bo bita Mukamazimaka Dorote, Mukamazimaka Donata, Reveraho Jean Pierre, nanjye Nyandwi Pierre Claver na Minani Albert, hamwe n'umubyeyi wacu kuko wari umwe dusigaranye Shimaka Jean Damascene. Ubwo rero kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bavandimwe bacu. Umubyeyi wacu usigaye Shimaka Jean Damascene niwe, kubera ko we arakuze cyane afite mu myaka 82, niwe warampaye ubwo butumwa cyangwa se uburenganzira bwo kurangisha abavandimwe banjye.
None se ari Mariko ari na Andreya, hari umwe utabonye kuva Bukavu, hari n'undi mwatandukaniye Ishanje, na n'ubu kuva wagera mu Rwanda nta muntu n'umwe ugeza kubwira ati nabarabutswa aha, hari unumvise ko yageze ahanaha?
Mariko kuva niwe utigeze atugeraho ikashusha, we nta makuru twongeye kumenya. Ariko Andre we hari abantu batubwira ko bigeze kumubona za tingitingi ngira ngo, ariko kuva icyo gihe none ntandi makuru yatwangiye kumva.
None se muri 1994 Mariko yarafite imyaka ingahe, Andrea yarafite imyaka ingahe?
Muri 1994 Mariko yarafite imyaka 22, Andrea yarafite imyaka 24 bari bakuru.
Nta muntu waba wararokoke tingitingi wigeze ushobora kuvugana nawe ku buryo yashoboraga kuguha amakuru arambuye kuri murumuna wawe?
Ni urubundi ni bakuru banje
yeye
ni mutoya kuri we. Harabahorokokeyo muri famiye zacu bagarutse nabo batandukanye nk'uko twatandukanye nayo kubera intambara. Intambara yarabaye igezeho ngo tugitingi iyo masaha turavuga batandukana uko nguko. Ashima ka Andre kuva batandukana nabo na kandi makuru yatwongeye kumenya.
None urabarangisha hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wampaye amakuru y'umuryango wawe abariho ku buryo bashobora kubumva bakabamenya bakaba bakumva yuko bariho bari mu Rwanda. Niba yaba Andrea yaba Mariko hari umwe muri bo cyangwa se bombi bakumva aho baba bari, niki ushaka kubabwira uhereye ku byo wibuka nubwo bwose mutabanaga babanga Bukavu wowe uri mu nkambi ariko naho mwakugereyeho, hari icyo wibuka wasigaranye, hari icyo ushaka kubabwira muri kano kanya? N'icyatumye umubyeyi wawe akubwira ati genda ubashakishe, niki ushaka kubabwira?
Icyo nashaka kubabwira nuko rwose nkuko navuze abavandimwe bacu bari n'umubyeyi wacu baramutse batwumva turabatashya cyane, turabakumbuye. Icyo twifuza nuko batumenyesha aho bari, byaba na byiza bakabaza mu Rwanda kuko nta mahoro nta kibazo.
Nyangwi Pierre Claver, urakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ushakisha abavandimwe bawe Andrea na Mariko. Shima kandi zera yuko bakunzise iki ni kiganiro gitambuka muri iminsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya. Nkwifurize kurangiza umwaka neza, nuzaza uzawugiremo amahoro menshi.
Murakoze cyane Venuste, ndabashimiye cyane kandi mbashimira ko mwateguye kino kiganiro. Mu by'ukuri ntacyo nabona, nabashimira, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe, igira amahoro.
Agasaro Kaburaga.
Inkundi mfura Safi yarifuza kumenya amakuru ya mushikiwe bavukana witwa Murekatete Munyana. Wabaye imfubyi ku mezi atandatu, uyu Murekatete ageze ku mezi umunani yatwawe n'ababikira bamujyana mu kigo cy'imfubyi cya Masaka, aho yaje kuvanwa ajyanwa mu Bubiligi muri 1994. Inkundi mfura atuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Nyakabungo, umudugudu wa Rugaragara.
Ndarangisha mushiki wanjye witwa Murekatete Munyana. Twatandukanye njye nabaga kwa masenge, we aza kwa nyirakuru, abana na nyina kwa nyirakuru.
Hanyuma bigenda gute rero?
Hanyuma mama we yaje gupfa, umwana asigarana na nyirakuru, nyirakuru arangiye. Ubwo abagira neza abandi baramumusangarika bamujyana, kubera ko atabashije kumurera, bari bari kumurera, atabamujyana gutyo.
Abo bagira neza ni bande?
Abagira neza abo bazungu babiri ni bamujyana.
Abo babiri gise bamenyaniye he, ninde wabahuje?
Umuntu waje kuba mwereka yari burugumesitiri wari urekaga bava kure.
Burugumesitiri ni we wabazanye?
Ni we wabazanye.
Abazana mu rugo?
Oya, yabazanye ahantu bari bari mu buhungiro, hari aho ngaho Byumba.
Yego.
Nkwarangiye ahangaye ati umukecuru rero ngo umwana wawe ntabwo umushyika we yongereka tumutange agende ngo ajye kumurera, kuko hasi nta bushobozi yari afite bwo kumurera kuko nyina yari amaze gupfa.
None aho hari impunzi mu nkambi, hari abantu benshi bari bakeneye imfashanyo, abandi bafite abana bose barababatse babaha abazungu bajya kubarera, cyangwa se bakurikizaga iki bahitamo abo bana?
Ikintu wakurikizaga ko umuntu yaba nabushoboza afite bakareka bamujyana umwana.
None se bamuvanye muri iyo nkambi bamujyanye he? Bahise bamujyana mu Bubiligi, yanyuze he? Byagenze gute?
Babavana muri iyo nkambi bahise babaherekeza i Masaka, mu kigo cy'i Masaka. Bava i Masaka babaherekeza mu intambara ibaye. Intambara ihari ngiyi sore ko bahise babajyana mu Bubiligi. Ubu barimo kubahungisha.
None muri 1994 Murekatete yarafite imyaka ingahe?
Yarafite amezi 8.
Yarafite amezi 8 yarakira uruhinja.
None
kuva yagera mu Bubiligi hari ayandi makuru mwigeze mumenya? Uwo bugumesitiri hari icyo yigeze ababwira? Byagenze gute?
Kuva yagera mu Bubiligi nta yandi makuru twigeze twongera gufata.
Ni ukuvuga ko ubu ngubu ntabwo muzi niba ariho, ntimuzi niba yarakuze, niba yarabyaye, nta kintu muzi muri make?
Muri make nta kintu gito tuziho na gake. Kuba yaba ariho ntabwo tubizi, aba yatatiriwe na byo ntabwo tubizi.
None se ni iki kikubwira ko yagiye mu Bubiligi?
Ni uko umukecuru ariwe nyogokuru ariwe watubwiye ko ariwe wamujyanye. Tugiye no kubaza aho ngaho i Kigali Masaka, wari umugore wajyanye kuko ari n'undi mugabo wari wajyanye umwana we. We yaje kwitaba Imana n'umwana we ataramubona, aravuga ngo bamujyanye, babajyanye ahari we yari ahari, aburirwa indege babajyana.
Ariko se icyo nibaza, aho bari mu nkambi, aho bari mu nkambi haje ababirigi baherekejwe na burugumesitiri bashaka umwana. Uwo mwana aho kujyana n'ababirigi ajya i Masaka, abo babirigi byagenze gute? Bahereye he? Byagenze gute?
Abo babirigi kuba byanze kugendaho baramufasha, ari abana benshi bafatira imodoka barabajya, babajyana aho ngaho i Kigali i Masaka. Abari aho kuba barwaje bacumi bariho babaga, hari abana benshi. Intambara ije gutera irangi imaze kuba ndende, ndetse imaze guhindura isura. Nibwo bakoze ikiho, nibwo bahita babafata barabajyana.
Muri make abana bavanwaga mu nkambi bakajyanwa i Masaka, bakaba ariho bava, boherezwa mu bihugu ibi n'ibi, bashakirwa ababyeyi babarera.
Niko byagenze.
I Masaka ayo makuru wahakuye ni amakuru wabonye nyuma y'intambara, wayaguhaye ninde?
Amakuru nayabonye yamenye nyuma y'intambara, kuko nanjye nari nkiri muto, wenda umwaka, kuko niwo wankurikiraga.
Yego.
Umva ko nyogokuru niwe wambwira ayo makuru, ahantu babajyanye birangiye na none. N'umugabo bari baturanye niwe waje nawe kubitubwira neza, ndetse ko yaje gupfa.
Nkundifura, niba mu mushiki wawe Munyana akiriho, niba ari mu bana bavuye Masaka mu 1994 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, yaba ari mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi, aho ari tuzahamenya. Ndahamya nkomeje yuko niba kiwe tuzamenya amakuru ye, nkazashimishwa no guhuza nawe abo bana aho bari bamwe na bamwe. Kuva ikiganiro Agasaro ka Buraga cyatangira, twagerageje kumenya aho baherereye, ku buryo rero nzashakiraho hanyuma nzakubwira. Hagati aho ni iki n'igihe cyo kurangiza umwaka, iki n'igihe cy'iminsi mikuru ya Noheli, nagira ngo mbere yuko nkwifuriza nkubaze, nubwo bwose mushiki wawe ashobora kuba avuga indimi z'amahanga, ariko ururimi rw'urukundo rwumvikana kenshi kandi rukumvikana neza, ni iki wumva ushaka kubwira Murekatete? Mwibwire mu Kinyarwanda, urukundo ntirugira ururimi, rurumvikana muri zose.
Icyo namubwira,
yego,
namubwira ko yazaza, namubwira ko icyo nifuza, mbere ndifuriza amahirwe ni kuba yagaruka mu Rwanda tukabonana, wenda nkaza foni wenda nubwo nareka nsawe ndari kumubonye gusa nkamugira akamenya ko afite umuvandimwe
kuko nagizaishimiye ntugapfe uzamubona yego
murakoze kuko mfite nyine ikomeye cyane kuba mfite mushiki wanjye nkaba namubona kuko dore ko na mama wacu yapfuye na papa wacu akaba adahari bafite agahinda kenshi cyane kuba ndi kubabazaza ngeye
birumvikana bihamya ko nawe atazi amakuru ko nawe ahora yibaza aho yaturutse niba afite abavandimwe no gukomeza ugategereza wizeye nagira ngo rero nkwifurize kimwe n'abandi mushaka abavandimwe banyu munyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga ariko cyane cyane we by'umwihariko Safi nkundi mfura nkwifurize kugira iminsi mikuru myiza ya Noheli kandi uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amata n'ubuki.
Murakoze namwe tuzawusangire kandi muzaturiye kandi Imana ishimwe kuba tunavuganye.
Urakoze nanjye birashimishije ngaho rero gira amahoro.
Agasaro kaburaga
Kamiye bagerageza amaze imyaka 27 atandukanye na mukuru we batandukaniye muri Kongo atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kakiru akagari ka Kamutwa umudugudu wa Kigugu
namwe mukuru wanje 95 twabanaga muri Kongo no mu guhunga kingutse turatandukana ku kigiye nako ndamubona ariko akware mukuru bibaza ko rwose pe yaba kiriho ariko sinamenya adresse y'ahantu yaba ari kandi ibyo byo byose nacyaha yaba yarakoze mu Rwanda kubera ko yari umuntu w'umuskuti na bintu byo kujya mu Rwanda yagiyemo twabura icyo gihe duhera n'isaha natekereje ndi mfungiye iyo yenda kuba yaba kiriho ariko naragerageje kugira ngo mbone adresse za kwetero kawuze mbora adresi kuru na wijenza njie kona mkwanda mwa nye mshiki wa nye mdamu kanga na gaza mbaliza mwenye mimba mwenye refoje mwese mwena kwezi
none uwo mkuru wawe mga tandu kanya yitwande
ito kamadi neti mkia
kamadi
kamadi neti mkia
none muri 94 urambira ko yari umusukuti muri 94 urambira ko yari umusukuti yari umusukuti hehe yarari mu yihimite
impamvu bwo umusukuti yari umujene muri karitiye nako yabitegeye mu bintu by'intambara no kuba wenda yarahunze no kubera yagiye ari kadogo nyine ari umukarapu ibyo bya kera twajyaga gufata umuceri wa sirikare umuntu akazira amazi noneho turishimye nyine bahunga yaraye mu kigo nyine ngo barahunga nyine barajyana nanjye niko nagiye nanjye nagiye kwa jyenyine ni nk'uko byagiye
none mbere y'intambara mwari mutuye hehe
twari tuye Kakiru aho tubungubu nyine
none abasirikare bajyanye bari
abasirikare bajyanye barabashandagara Kakiru nyine nanjye asigare polisi ariko ibyo ngibyo ntabwo yagiye ntabwo yikomeje ko yaje mu nkambi aba umuturage usanzwe pe nyine mu kugaruka nibwo twaburanye twabanaga nanjye mu ihema rimwe Katare nuko twatandukanye twaburanije
none niba wibuka byagenze gute kugira ngo abantu mwari mu ihema rimwe bikubite mutandukane mutabwiranye aho munyuze twibutse kubyibuka byagenze gute muri iryo joro cyangwa se kuri icyo gicamunsi cyangwa muri icyo gitondo
yego murakoze byari nk'ijoro noneho mu masaha kumi za mu gitondo nibwo yambwiye ngo nkomeze imbere ate imyenda yamaye yiwe ngo azakunda yikomezanya yarafite akana gatoya k'umuturanyi gato cyane kari kari kumugora kugira ngo aratane imbere uwo munsi rwose ukwiye kubonana icyo gitondo ndetse mu gitondo mu rukera kinyiberukanira yirese nkomeza nshaho mbite za tongo za rubare ibyo nawe kizi inzira yaciyemo naje nanjye nyuma kubona nihutaho bitaga umugunga nuko ugeze nyine imugunga cyakurina mira ku gisenyi cyaro cyemera ku gisenyi mu rengeri niko byageze cyane ka cyo gutaka papa tarapfuye kuri wanga ngo ndikura cyose
mu bantu bari barahungiye muri iyo nkambi ya Katare abahungutse abari mu Rwanda nta wigeza kubwira ko yamuciye iryera
yewe naje gusheyo ku Rwanda gutare nawe cyangwa itarya imana noneho mama wacu anyere ku rupapuro yari kintu niho ku Rwanda akuri mukuru nyine rwa rwa twibanganye reho amagambo ngizasubize papango n'umuntu wanjye kamiri ari niyo makuru yonyine ni ukuvuga ko byari muri 1999 ni urupapuro rero rwoye ako ntabwo nakubeshya ngo aherere hangaha aherere hangaha kandi uwo muntu urupapuro rufashe ntabwo twashije kuvugana kuko ntabwo namusanga ari umukobwa wiwe
ibyo byose iyo ni inkuru nziza kuba muri 1999 yarashoboye kubaha amakuru ye akababwira ko ariho kandi abaza amakuru yanyu
ntabwo yatubwiye adresse ahantu ari iyo rwose arakubeshye ntabwo mukuru wanjye ntabwo muheruka n'urupapuro ntabwo nakumasura rwose rwose kuko yaba akiriho nawe aba yarashatse nanjye ariko noneho ngiye kuvuga ko hari umuntu wari warizitse yararangije yari azi ubwenge ntabwo yaba ari ahantu hasi nagira ariko nanjye umufasha nabasaba ni ukumfasha mukamfasha mukashakira ishimwe
yego nicyo tubereye hano mu kiganiro agasaro ka Buraga ni ukubahuza mwese n'abanyu mushaka uyu mukuru wabirumvikana uramukunda uheruka ko gapapuro yanditse abaza amakuru yawe muri kano kanya niba twumva aho yaba ari hose mubwira amakuru y'i Rwanda mubwire n'icyo kuri ku mutima
amakuru hano yose yabayumva mukuru wanjye Kamari rwose ndamusuhuza u Rwanda wacu ni amahoro urugo papa wanjye yarapfuye ariko nanjye narubatse naranashaka ifite abana batatu ubu ngubu hano papa rwose Kamari mukuru wanjye hano yose yaba ari n'umuntu wese umuzi yaba azi ahantu ari rwose yamubwira ko turi amahoro mu Rwanda nta kibazo tumeze neza turajya turabyarama muri make badata bacu bose babandi bakarori ba Yohana rwose barapfuye na data bacu nimwe usigaye ndaguhumuriza ko Kamari rwose nta kibazo kandi nawe aho uri hose Imana ikurinde gusa uzaraze mu rugo nta kibazo rwose muramwiteguye buri munsi kandi abikumbuye murakoze
ndizera yuko Kamadi akumvise we Kamadi ba egerageza uri mu karere ka Gasabo mu kiganiro agasaro ka Buraga nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro kandi mbonereho kukwifuriza kugira iminsi mikuru myiza yo kurangiza umwaka Noheli ndizera yuko yakubereye nzima izakubera nzima uzagire kandi n'umwaka mwiza uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amahoro menshi
yego ndabashimiye muri Amerika namwe mujye mubora rwose murakoze umwaka nanjye mushyashya kandi mwiza muzagire muri yiza biganiro muzahasira kishimisha rwose Imana ijye ibarinda muri Amerika Imana rwose ijye ibaba hafi ibahe n'imigisha yo kubaho yongerere na garanti y'akazi kubera Imana niyo yonyine ibitanga murakoze cyane
ndagushimiye igira amahoro
amahoro imana
shaka gasaro kawe muzakabona maze rero shaka gasaro kawe muzakabona winci kintegeye shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro ka Buraga Marita Mukantaba natuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama mudugudu wa Twishorezo arashaka umwana we baburaniye mu Rwanda mu mwaka w'1994 iyi ni inkuru ndende y'iki kiganiro ni inkuru ya buri mubyeyi wabuze umwana amuciye mu myanya y'intoki mu bihe by'amage
kuba twafunguye kuri radiyo y'ijwi rya Amerika kumva abana abantu bagenda babona ababyeyi babo n'ababyeyi babo n'abana babo nuko ubwo rero nanjye bikantera umutima w'ibyishimo ndetse bivanze n'umubabaro avuga nk'ahari wenda kandi mbonye ukuntu navuga amazina y'umwana navuze ahari nazamubona kuko arashakishije ndamubura.
Ni umwana wawe wabuze?
Ni umwana w'umuhungu nabuze.
Uwo mwana wamubuze ryari yitwa nde?
Yitwaga Uwiringi Imana Jean Pierre ariko akenshi bakura bakamwita Peti.
None se kugira ngo muburane byagenze gute?
Kugira ngo tuburane mu ntambara ya Jenoside ya 1994 twaje guhunga kuva ahantu hitwaga nyine aho ngaho muri mu kagari umudugudu wa Sikeli turagenda tugeze ahantu hakurya ya Nyamirambo bita Inyakabanda batubaga ngo mufunge isi baravuga ngo ntitwinjire hano bari bariyeri twinjira kuko bakwinjiza aho ngaho muri icyo gipangu atari niko umuntu nawe bashakaga kwita n'abana be. Noneho rero badushyira mu kizihora hari mu nzu ntari tuzitiri tutari tuzura neza baducumbikira cyo Imana niho yaturindiye. Noneho rero tukumva barimo baravuga bati nta muntu wica inyamaswa irungiye aho hantu irungiye mu rugo twari imiryango ibiri. Urumva?
Ndakumva.
Twari imiryango ibiri ndi kumwe n'abana banjye bose umwana nari imbereye nyina wabo n'umutware wanjye n'abana banjye bafite we n'abakuru be babiri. Bamaze y'iminsi ubwo noneho tugiye kumva twumva baravuze ngo nabo bantu nyine ubu twasanze ntabwo kibari ntabwo baje gupfa Imana yabarindiyeho n'abana kuguma aho ngaho ubwo tugiye kumva twumva nko mu gicuku bujya gutya aravuga ngo inkotanyi zafashe igihugu ati ni busoko tubona abantu baraje bafite intuzo bafite imbunda n'abo b'interahamwe bakiri muze imusoke mwese muhunge inkotanyi zafashe igihugu zaje ati kandi abantu badasohoka barapfa twanga ubwo nyine twari misitarabike ngo turasohoka ngo tujyane ubwo abantu baragiye baragenda tubona dusigaye aho ngaho aho Nyakabanda twahise nako tumenyana kubera ubwo baturagenda tujya ahantu bita inyuma yamo Kigali bita nka Karama. Tugeze Karama amasasu aravuga ntitwuza bayatuka abandi ngo barakomeje bakomeza iya ntuze ya bakomeza iya igiti cy'inyoni barakomeza baragenda. Noneho rero tuge twakomeje iya Karama turaza dusangayo abantu nta bantu bariyo nabo barahunze ubwo noneho tunga amasasu aravuze ikubita hasi ikubise hasi ubwo ako kanya umukobwa wari umpekeye umwana aba aramuze umugabo n'abana bose turaburana urigi ihumure ndihute ndarindagira ngenda niruka mu gihugu akajya ajya ataza ahantu ajya igihe nagendaga ndimbo kuko nta muntu n'umwe turi kumwe yesu ngo ngo mutwara tubiri singurikirane twana harimwo nguwo iti baraza mbona bafashe ibitenge turambwira nti muvuye hehe atuza kiterute asisuze ko tukubonye abana ubwo nshima Imana ndavuga nti abandi bari hehe ati ntabwo tuzi aho bagiye ubwo twaragiye dukomeza kurindagira aho ngaho nyine Karama ubwo noneho inkotanyi ziratubonye ziraduhamagaye zitereka aho tujya turicara ubwo navuga ngo ni amahirwe icyo gihe twagize ndetse bampera n'abana ibyo kurya bari bafite imigati aho hantu. Noneho ubwo twagendaga nyine tureba mu mazu ngo turebe ko nabo hari aho bihishe hamwe n'abavandimwe ubwo tubabuze tugumaho n'abandi ubwo icyo gihe baravuze ngo batugirire kimwe kiri mu rutamu ubwo bantu twari turi kumwe baravuga ati umubyeyi ifitiye agahinda yiburiye umugabo n'abana ntazi aho bagiye nimba bapfuye ntabwo abizi ndetse nimba tuye i Kigali tugere natwe tubiri i Kigali yacu nimba nimba ubwo twaraje umwana ndetse nagendaga mu muhanda ngenda ndeba ubwo nza kuza kubonaho ibintu byacu babitaye ndavuga ni byose baguye ahangaha byaje ubwo turaterura dufata ibyo ibyacu turaza tuzana nawe umwana turazana nkwitisha agakapu ndabyibuka turaza n'amaguru umuhungu abonye naniwe aravuga reka ngufashe arantwaza turagenda turaza tugaruka sinari nzi inzira yanzanye ndamubwira nti uwapfa nkabona ngeze i Nyakabanda uwacu nahane turaza tugeze i Nyakabanda ariko mwetiye kumwe n'uwo mwana n'uwo mushiki we urakurikirana barutagadibye noneho tugeze i Nyakabanda turagenda dusanga nta bantu n'abake bahari kandi nyoni noneho tugira ubwoba noneho tugapfuye ubwo noneho nari nkiri kumwe n'uwo mwana uhatse tugize amahirwe tubona umuntu wambaye inkoko ati ko muri guteranikira aho ngaho muragahewe turamubwira tuti twari twahunze tumaze iminsi ingingahe turi i Karama niho twahunze none twagarutse aho twari twarahungiye n'ubundi usanze nta muntu uhari aravuga ngo abantu bose ntabahari ati birundiye se tambira inyamirambo ubwo twaragiye ati nimuze muze mbere usanga rero noneho hari impamvu nini cyane abantu bari mu mazu y'abanyeshuri abandi reka ko bari mu rukiko hari mu mazu usanga y'abantu benshi ariko nza kubona abantu iwacu aho ngaho hakurya ndahabaza ni nta bantu banjye batereka data ubwo twicaye aho ngaho natwe ubwo noneho naje kubona umuntu uza kumfasha arambwira ati ntigire ubwoba ndabona nta kintu ufite kujya kuzana ibiryo hari iwacu hakurya rero nibo bakura ibiryo n'abantu bari ahabuze mu nkambi ntoya bakura ibiryo dushobora kurya yaradufashije akamenya kuzana ibiryo akaza tukatugaburira ubwo nahise nkabona n'abana nabo babuze ababyeyi babiri mbandi kumwe nabo ubwo tubaye aho ngaho muri icyo giti umwana akajya mbaza uwo pepetese iwacu tuzataha ryari ko tuba mu giti ndabamubwira nti tuzataha igihe kigeze cyo gutaha cyo gutaha dusubiye mu rugo niho nagize agahinda karenze nuko noneho nirebera aho ngaho ntekereza aho ababyeyi abandi umugabo ari n'abana afite igitwana tubiri n'abo bana abonye babiri b'abakobwa ubwo noneho hari umugore wa nawe baza ahantu muri etaje w'iwacu naramenye yuko twari duturanye ariko arwaye tujya tujyana kumusura hepfo yaho tujya tujyana kumusura noneho ndamubwira ati rero igihe kirageze baravuze ngo tuzatashe uwo mugore arambwira ati ntabwo nzajya ibihe tuzajya guhera hamwe ziragira tuzigira tuzi ndamubwira nti nta nterahamwe zigihariye abantu bajya kuzanayo ibiryo arambwira ati wowe uzaneke neza n'uyu yaba arimo kutubwira yuko hano bagiye gusenya impande zose tugomba kugenda tukajya iwacu ngaho reka ngerageze nitegure ati genda witegure nze kunjyana ubwo nari najyanyeyo n'uwo mwana noneho mu gukirayo kujya kumubwira ngo tugende mbwira ngo bakobwa nti ngaho rero reba abana bamaze gukaraba bahonye basize mu basize hanyuma ndaraje tugende kujya bicaye aho ngaho ndaje ubwo umwana rero kubura rero yari abacitse aravuga ngo nkurikiye mama aho akunda kujya ndahaza abacika gutyo ni kugaruka rero twanyuranywe hari urujya n'uruza abantu bari gutaha abandi bari gufata ndetse bari gutaha bafataga ibyo kurya bagafata ibishyimbo n'amavuta n'ifu igikoma nkeka hari n'ingariki n'ifu bafataga nuko ubwo rero naraje tunyuranywemo ntageze mu gace cya yaje bityo iyo abakiriya atatu yasinyishe yaravuga ngo wajya ngo ngo njyana aha ubwo mbuze abantu nimba ari umwana wambaye agakote k'ubururu buciye bujya gusa n'umweru k'akagofero ati anyuze aha arira ati umugore aramutwaye akaravuze mu bino mijyanze n'ibiriya ba
uwo mudamu watwaye uwo mudamu wagutwariye umwana akavuga ko nawe yari yarabuze umwana ko agiye kumurera ninde waramumenye bakubwiye uwo ari we
umva nandi ho mvuze ndurumbira barambira ngo uwo mudamu w'utwaye sina mumenye icyo gihe rero uza abana benshi ara abi bakarima anatambukamba bagiye babibaba bajyana hirya abana benshi cyane ku buryo bari bashinzwe umutekano bakomeje gufata mikoro ati abantu bari kujyana abana umwana wa kanaka baravuga abura umuntu undanira umwana nanjye tumva nkumva n'abandi barimo baramunyagura bakwandiye abana nuko nanjye namubi
uyu muhungu wawe Peti bamutwara icyo gihe yari afite imyaka ingahe
yari hafi cumi n'itanu ariko yari afite
muri make uwamutwaye yamutwariye mu Rwanda niba Peti ariho ari mu Rwanda yakuza atakuza atakubona kandi yari akuzi mutandukaniye aho mwari muri kimwe n'abandi babyeyi babuze abana nko kubimbira icyo gihe uyu munsi niba Peti akumva yitwa Uwiringimana Jean Pierre bashobora kuba baramuhinduriye izina ariko niba akumva nk'umubyeyi mubwira ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima aryumve hanyuma dusoze ikiganiro komera ihangane
bafatanya yana wanjye ni mbanguka ndamukunda kandi naramukundaga sinyibyeyi n'uwamukundaga ababyeyi ko tutaramukundaga abavandimwe baramukundaga kuko namubuze satani yarampemukiye yari yabashije kunshaka arambona nanjye namubuze ariko yaciye mu myanya y'intoki ninda nyumva amenyeye ko ababyeyi turacyariho n'abavandimwe bariho hari nirakurikiraga yitwaga Bebe hari mukuru we mukuru yitwaga Azariya hari n'abandi bavandimwe bavutse nyuma atazi nimba nyumva kandi nimba ari n'umubyeyi waba umufite aho yaba ari hose Imana izagushoboze kongera kubonana twagira ibyishimo byinshi kandi namwe ndabashimiye uko mwafashe mwabonye nimero ntabwo nabashije numvise nkumvagize mosombura uko mbabaza ariko numvise ko nta kindi mugiye kumbaza ahari wenda Imana ntibishaka kuzabona
madamu Mukantabana komera kuri wowe n'abandi babyeyi ntabwo ari wowe wenyine hari ababyeyi benshi babuze abana muri icyo gihe cumi mirongo icyenda na kane bababuriraho mu Rwanda bababura babareba bamwe bagenda bababona batwawe n'ababyeyi bashakaga abana bakeneye abo barera nabo hari abo bana bakuze bazi ko hari ababyeyi babo batazi kubabyawe n'abandi reka dusenge dusabe cyane kugira ngo yego
nindi nyumva ikintu kiri kumva noneho ikibabaje ni uko namubuze kumutse wo gutaha niba nyinshi namubuze kumutse wo gutaha sinzi nimba byibuka sinzi nimba guta umutwe rwose
icyo nakubwira gusa ni ugukomera ukizera ikiganiro Agasaro Kaburaga kigera kure cyane kigera kure ntikigera ku bantu gusa kigera no ku mitima ndahamya nkomeje yuko uyu mwana wawe niba kiriho ni nacyo nshyira imbere cyane niba kiriho uko biri kose nta mwana wibagirwa nyina nubwo bwose niba murezi yaba mwita nyina ariko ntabwo ku kantu kabahuza k'inkomoko kazabura azaba nawe agushaka azakumva azakumenya
ndashinzwe ko kuba yarasuzi ntabwo nabimenya sinabimenya neza gusa Imana yo mu ijuru nibishaka kandi namwe Imana izabashoboze hanyuma ikindi nanone mubona abana bo mu gahanga
Usawa murguanda vuma huye murguanda karalabu.
Barabone kamurguanda badi murguanda vuma huye ego. Ngahuriru, ije chila jizo kujira ngo unguse zileho. Madam, ije chila jizo kujira ngo unguse zileho. Kura kuminota dufite ya rangiye. Unyemele huifurize kurangiza umwaka neza umwaka dutangiye uzakubere umwaka w'ibyishimo nugira amahoro uzahure n'ubwiringi Imana Jean Pierre Petit wawe hanyuma aze asanga abandi nicyo nakwifuriza nk'umubyeyi ngaho rero ukomere
Agasaro Kaburaga
Iru radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwihari kuwa muri sanga Prosperance Njumva atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gishari umudugudu wa Rwagahaya arashaka kumenya amakuru y'umubyeyi we batandukaniye muri Congo
Numvise agasoro kaburaga numva ibyiza biberamo ibitangaza nibuka ko ari umubyeyi wacu twatandukaniye muri Congo ndavuganye kandi yambaza n'umubyeyi Venoste njye ko urushakashatsi agashakisha nkareba ko yazaduhuza nawe tukabyina tukongera twishima tukanezerwa ni ukubatuma no kushakisha umubyeyi wacu yitwa Ruca mu Meto Brazil twatandukanye kwaburaniye muri Congo muri 1997 kigenumbikane mfite nk'imyaka irindwi ubu ngeze 35 yari umubyeyi mwiza ugira ubusabane ugira urukundo rwinshi umubyeyi w'inyangamugayo ntabwo nabona uburyo umuvuga
uyamuvuge ni umubyeyi wawe rwose
umubyeyi nawe n'abantu basigaye ubu ngubu nawe bababaza ati uyu mugabo byagenze bite uyu mugabo yari umugabo w'imfura mbese muri make yari umugabo w'imfura icyo gishyika gihora ku mutima ukomeza gutekereza utu n'umuntu twabonana duteye umuntu utashyinguye uhorana ikintu ku mutima shogane uno musaza wakwiyambaza Venoste akazamfasha kareba ahantu yaba aherereye wenda niba akiriho Imana ikimutije ubuzima ariko ku mutima numva mfite icyizere ko ariho
none se mutandukaniraho muri Congo hari hehe nibutsa byagenze bite
hari mubyo nibuka neza ndumva niba ari Gatare mu nkambi ya Gatare twari tugiye biri akuntu bazaga ibisasu bikazakaza imivurumba gatanya muri mu nkambi ubwo bamwe baca abandi baca hariya turana uko nguko tuburanye rero twebwe dukomereza ahandi ubwo turakomeza turatatana kugeza ubwo dutashye twebwe mu Rwanda ariko nyuma muri za turuka za bibiri abantu bakajya bavivisha amakuru ngo baza za Congo Brazzaville cyangwa za Mozambique ariko nabegera nkababaza nibampa amakuru neza hari nabo nabajije ejo bundi nari nandikiye kuri Facebook n'abantu se umusaza witwa gutya gutya mwamumenya bamwe bakampa amakuru y'ibice simbashe kubisobanukirwa neza ndavuga nti kaniyambaze n'umubyeyi wenda we afite ubumenyi bwisumbuye wo kubarenza kandi na radio ijwi rya Amerika igera kure
yego
wenda twazavuza impundu tukongera twishima tukagira umunezero
reka duhere ku baguhaye amakuru bakubwira ko ashobora kuba muri Congo Brazzaville bakubwiraga ko yabera hageze ate kuyabaherereye he uwayaguhaye uwumvaga ari umuntu ufite amakuru afatika koko
oya nanumvise akekeranya yaravugaga ngo yarabwiwe ndura ngo yarabwiwe n'umubaza se bakubwiye ngo iki nsobanurira neza menye gute umuntu yabaza ni hehe mu kahe gace nawe ntama makuru neza ndamubaza se muzambika uwabibwiwe n'iki bimeze gute ariko bose bakama makuru y'ibice nakongera kumubaza ntagira ikintu ngira kumbwira vuga nti nkomeze ntegereze nihanganye wenda tuzavugana ijwi rizagera kure noneho turebe niba twamubona.
Warakoze gutegereza wihanganye. Nibutsa mbere ya 94 mbere yuko muhunga mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ubu ni mu karere ka Kamonyi, ubwo ni hahoze muri Gitarama. Karere ka Kamonyi, umurenge wa Musambira, akagari ni Mpushi.
Mu bantu mwabanaga mu nkambi ya Katale mbere yuko ibyo bisasu bigwa mu Gatata na mu Gahunga mu Kaburana, nta bantu wibuka mwari mwuturanye mwari mwegeranye bashobora ndetse no kuba barahunganye na papa wawe bashobora kuzakumva bakakumenya bakamwumva bakamumenya tawe wibuka kandi natashye mu Rwanda ariko mwari kumwahungaho mu nkambi ya Katale?
Umuntu nibuka hari abantu bari batuye bwo mbere byari Gisenyi, hari umwana nibuka akomeze no kunkora ku mutima nkavuga ni se n'umuntu nawe umenya amakuru yawe byanga neza. Hari umuntu bitaga Niyonzima, twari twegeranye urabona amahema kuntu abashinze inzu ku yindi tukajya dukunda kuganira twari turi mu rungano rumwe. Abo bantu nitwaga Niyonzima, irindi zina ntabwo mbyibuka. Abo bantu twari turi kumwe nibo umuntu wakomeza kunguma ku mutima ndavuga nti sinumu kuki ntamenye irindi zina ngo nkomeze mushakishe ntamenye amakuru yiwe uburyo niba barasase amahoro. Nawe uwo ngo numva ungaruka mu mutwe ngerageza kwibuka.
Wambwiye ko uyu musaza papa wawe ruca mu miheto Bazile yari umusaza yari umugabo w'indekwe ndende wari ko yari imfura ko abantu bamuzi bamuvuga neza bamuvuga ibigwi. Uyu mubyeyi wawe nk'uko uvuga uti mpora mbitekereza ko akiriho nkaba nizera ko nzahura nawe mu gihe mutarahura nsenge yumva n'uwabwiye ariko kandi nibyo ijwi rya Amerika rigera kure nakumva mubwire iki kuri ku mutima mubwire amakuru y'i Rwanda umbwire ikintu cyakuzinduye cyane uyu munsi ukaza mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Uyu mubyeyi wacu uca mu meto Bazile ibaze na umuntu yansize nyiri umwe twatandukanye tukiri umwana w'imyaka 7 kugeza imyaka 30 wibuka iyo neza y'uwo mubyeyi bivuga ati uyu mubyeyi mubonye hari ingororano ubona utamuha bitewe n'ukuntu n'icyo gihe gito mwamaranye uburyo uburyo yabareze uburyo izina yasize abantu bamuvugaho uburyo yagiraga inama abandi bagabo hari abasaza tujya duhura akavuga ati rimwe ni runaka tiso yari umugabo mwiza cyane. Sinzi ikintu mbona namwitura iryo shimwe cyo kuvuga ko yabaye umuntu w'umugabo yareze neza twarakuze. Muri icyo gihe gitura nyine nubwo atabashije gukomeza kuturera ariko ko turi abavandimwe twese turiho n'umukecuru mbese no ntabwo ndumva nta jambo mbese byamuvuga neza no kumubwira uburyo umutima hasigaye icyo cyuho n'iki cyo ubatse makuru muzehe amakuru bimeze bite
ayo arakwiye ariko se birashoboka ko nza kutanga kumenya makuru ye nkazavugana nawe imbere yawe nindamuka mubonye ijambo rya mbere ntunye nzamubwira n'ibyo
ndagukunda cyane ndagukunda ndagukunda cyane no kumubwira ko bese ndumva n'urukundo n'urukundo no kumwereka ko bese n'urukundo
rurahagije kandi ibyo ni ijambo rikomeye cyane se ngiyumva urwo rukundo ni narwo rukwiye gutaha mu miryango y'abanyarwanda aho bari hose muri kino gihe cyane hiri no kurangiza umwaka ndagira ngo soze ikiganiro nawe nkwifuriza kugendera mu rukundo ugatanga urukundo ukagwiza urukundo nkwifurije kuzagira umwaka w'urukundo uzawugiremo amahoro menshi ngaho rero urakoze cyane ku gukunda ikiganiro agasaro kaburaga ngusengiyeho amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ikomeze ibayobore muri byose kandi bifurije noheli nziza n'umwaka mushya muhire
agasaro kaburaga kabonetse
nari nabibasezeranije mu ntangiriro z'iki kiganiro turakira Mugenga Safari Oscar atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Ruhina arishimira ko agiye kubonana n'umwana we yari amaze imyaka 27 ataza amakuru ye
umwana ntabwo muzi mu byukuri ntabwo muzi yewe ndabona nyina 95
yego
icyo gihe nari seribateri noneho kuva icyo gihe ntitwigeze tongera kubonana noneho nyuma dipasaje nciye ahantu nabaga hafi nza kumva barambwiye umuntu tuba duturanye w'umukobwa arambwira ngo hano hafi uyu muntu ufite umwana usa n'uwawe w'umukobwa bamwita umugongo mama we niwe wari muhetse ariko ambwira kuva icyo gihe kugeza na n'ubu uwo mwana sinigeze mukubita amaso
none nyina muhura mwahuriye he
twahuriye i Nyamirambo
hari muwuhe mwaka
95
amazina yura yibuka cyangwa se warihitiraga ntabwo mwibuka
ntayo nzi mu by'ukuri ntayo nzi
warihitiraga
ntayo nzi kuko ntabwo twigeze tubwirana n'icyo gihe urumva umuntu wabona niba icyo gipasaje ndamwaborda nyine icamo basi aza kuba atenti aratwita
none icyo gihe wari umusore wari ufite imyaka ingahe
yitwa umusore wari ufite imyaka 30
hanyuma uwo mukobwa ntiwamubajije akazi nuvuga uti ni Madelena ni Francine ni Françoise ni Bera na Keza ntacyuzi
amazina y'uwo mu by'ukuri ntayo nzi nigeze menya amazina bamwita mama we yamwita
ariko se yari atuye hafi ya he mwahuriye i Nyamirambo hehe
namubonye gutyo dipasaje nka kwa kundi umusore abona umukobwa akumva aramukunda niyo ndamuhaburda nyine bya bindi by'ubushi by'ibasore tubonana uwo munsi ahita aragenda nanjye ndagenda nanjye i Nyamirambo hafi ya Club Rafik
hafi ya Club Rafik
none
nta gahunda icyo gihe wari ufite yo kujya mu kindi gihugu yo kujya i Burundi cyangwa se Uganda
oya kuko nari mvuye i Burundi ntahutse nje gushaka ntahutse nk'abandi batahutse
aha ku buryo bashobora kuba batekereza yuko wabyaje umwana ugasubira i Burundi bakekaga ko washobora kuba uri umurundi
we muri icyo gihe umuntu wumvise ikiganiro cyawe nawe watanze niwe wambwiye yuko yumvise icyo kiganiro gitambutsa noneho avuga izina ryanjye ko umukobwa urimo nashakisha umubyeyi urimo nashakisha papa wiwe ariko avuga yuko ngo yifuza kumwereka ko muri icyo gihindo ava mu Bugesera
akavuga ko yifuza kukwereka abuzukuru
abuzukuru ibyo byinyuma
yego none se wowe umaze kumva ayo makuru bakubwiye yuko umwana wawe umaze imyaka hafi 30 ubyaye agushakisha ashaka kukwereka buzukuru wumvise umeze ute
wumvise mwinshi umupapa wumvise icyo kiganiro amaze kubinjiriza uvurema mu by'ukuntu ndetse ishimye ariko kubera ko nari nzi nyine ko umwana ariho n'uwo mukobwa babonanye nawe imbere yari yasobanuye ko ari umubyeyi waciye aho ngaho akaba yarahetse umwana umwana bisa kubera ko uwo mukobwa twari duturanye we yaranzi yari tubanye hafi umwaka cyangwa amezi hafi 9 aho ngaho ariko nyuma yaho tuza kuyimuka turaza yimukira ahandi ya Kabanda hafi ya Nyamirambo ariko kugira ngo tubonane nawe biragorana
igihe
byaragoranye ntabwo twabaye tukibonana nawe icyo gihe nibwo naciye aho ngaho dipasaje nitambukira nirenganira noneho umukobwa ambonye arampamagara ngo nyamara hano haciye umuntu uhita umwana umuswa avuga ko ashaka umuntu wica Oscar
yego
izina umubyeyi yavugiye uwo mukobwa waruhetse umwana
ariko se mugenga ko hari abagabo bamwe si benshi ariko babaho babyara bakareterera iyo abana babashakisha amwe bakavuga ko batabazi bakavuga bati ibyo ntibindeba narashatse nabyaye abandi bana wowe kuba ushyiramo imbaraga kugira ngo umenye uwo mwana wawe aho aherereye ubiterwa n'iki urashaka kumushyira mu bandi n'umwana ni ikintu cyari kikuri ku mutima imyaka yose uvuga uti narabyaye sinarera ni iki kibigutera
mu by'ukuri nifuza kubona uwo muryango wanjye ntakindi
ku buryo n'umuryango wawe aho ngaho imuhanga nawo witeguye kumwakira
nawo nawubereka
ubuse mugiye mutarahura tuzagerageza kubikora muri kino gihe cya Noheli no mu kurangiza uyu mwaka kugira ngo mwishimane ariko se mugiye mutarahura ngaho ufite amasegonda 30 igihe kiradushiranye musuhuze mubwire icyo ushaka kumubwira mugiye mutarahura ariko ni vuba
umukinzi namubwira ngo yambu cyane ko kandi nifuza ko twabonana nawe mu by'ukuri nabona ubwabyukuri wanjye tukishimana nawe
ngaho rero umugenga Safari Oscar nkwifurije kurangiza umwaka neza ugire amahoro y'Imana
nawe amahoro amahoro
akasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'umunsi ntano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 273 46 nongere nyisubiremo ni 001 202 273 46 mwese mbifurije gusoza umwaka neza no gutangira 2023 mufite icyizere cy'ubuzima no kongera guhura n'abanyu naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
we have been